Gimingi Kozan gependa kutank my best of Africa MBWA Danchi mtu wangu Dush Sampo Chaos Jakui on the die Kaka Sungura Pale Basi Yeah T-Flow Gaspia 2 Heart Black Jesus Kev Lexicon Yeah Ed One Puppet Master Sikama Africana MBWA
The hell
Yeah Najua umerule na sisi hapa hivi Ni mabesto Afrika yani Cladsman on your dial Life tunaishi yani tunarepresent mpaka 2090 hapa hivi ya Na najua next time Watch out for the next album Najua ini apili lakini jo Yeah Thanks to Mohamed Said Abdul Yani watu waliandika nga giningi Kisima cha giningi yani Inspirational story unajua Uswahilini lazima mazetu maintain unajua Siati kwenda majuu alafu tunarudi na traditional za majuu Lakini siko baya bethe angu I'm telling ya K-E-N-Y-A kuna staff mob ya kurenda yani eh? Lazima tujivunie kuwa K unajua tu wa Kenya Yeah Deep East Media Hapa ni Cladsman Niki sign out Na track ni giningi Album ni giningi Mpaka next time yani eh? Na ama boy wote wa mtaani Mabesti zangu wote yani when you wanna try ku make it yani Take it mdogo mdogo just be yourself man You're a Kenyan yani Unajua Kenyans tuko represented on the chart Yani tuko tu on top of the label yani Ukipeleka kama ni passport yako unapeleka majuu Hata kama ni Europe wanachikingi Simba mbili zimeshikilia shield wanaona yes Unajua Kuna vitu mob yani nyinyi wasia mjuangi Lakini mi natry to get my fans of mine Wa understand yani life vile inakuanga global inacheki Mimi me try sana as in Na love tu nyi wote yani Anyone who's in Kenya we ni beste yangu We ni Cladsman Sinanga beef na mse Kawe ni msani Do your stuff Mi naku like vile uko yani Kawe ni fan Do your stuff Na kulike vile uko Hata kastafi yungu unizepata for free I don't care I love you And I'm gonna be Cladsman And I'm gonna be Kenyan Na nawakilisha mashariki Yani deep east Yep Cheers Peace till next time Check out for the next album Next album inakuanga moto Yani itakuwa moto Cause basically we are trying to upgrade here Unajua Kuna stuff flani naenda kukushow In the next new album Iyo inakuanga inakam 2013 So basically 2013 Just watch out for the new album Bado ni 18 tracks Yani unajamina trainge kujaza Iyo CD whatever it is Cause basically nispo jaza iyo CD Haa mwananchi unakula nini Unajagani ni kudanganya na disc Inji kuna goma kambi There's no point 18 tracks on the dial Straight up Na ma DJs Seka DJ Loco all the DJs Mseka William Tuva Wanawakilisha mashariki All the best DJs Wasewote wango yani na wapenda tu yani sana yani Shikieni yo Unajua Our own roots and our own destiny Ya lazima tuwakilishe Uni Cladsman Peace Till next time maze Watch out Love ya Cladsman kahazitoshe